Kimamba on the beat.
Sina agenda, wala sina pa kwenda. Wendo game change, omeni tulize kisiwe cha Pemba.
Ase mwa, mwa, benzi lako kama majina mwagika mwa. Baby kiss mwa, mwa, makisi mahagi malavida vitanua. Chanua, I wanna be thinking of your heart. Baby, would you be the queen of my heart? I wanna be with you for the rest of my life. Manakuna kukufana nisha no one. You're my superwoman, Wonder Woman. You're my superwoman, Wonder Woman.
Sina agenda, wala sina pa kwenda. Wendo game change, umenituliza kisiwe cha Pemba. Tena navyo kupenda, wana sinapa kwenda. Wendo game change, umenituliza kisiwe cha Pemba.
Batman, akitaka kiti anatengewa. Akipata hit anapepewa. Akitaka mziki anachezewa. Ase nangele nangele nangelewa. Oh, super, you're my baby super. Vilo na foni endesha kama suka. Teno na foni nokesha kama sugar. Yeah, yeah, yeah. Kisi kisi na hagi. Body body to body. Dani ndani kwa ndani. Mali ipo gandani.
I wanna be the king of your heart. Baby, would you be the queen of my heart? Hey. I wanna be with you for the rest of my life. Manakuna kukufana nisha no one. You're my superwoman, Wonder Woman. You're my superwoman.